This is an MUT Radio podcast.
Ake ngibingelele namhlanje kusene umlaleli wayo MUT Radio. Namhlanje just ekuseni namhlanje khona into engifuna ukukhuluma ngayo. Ngizothi do not knock once and give up. There are people empilweni abanokhe once then base ba give up. Ngizothi kuyenzeka kwesinye isikhathi uma unokha, but inside there is a noise. Kanti uma unokha once and move away, then you go. Kanti awazi ukuthi ubusazovulelwa. You understand? Ngizokhuluma nje lento yazi yekuyenzeka ukuthi ensizweni ngiqale nje la ensizweni. Uthola ukuthi insizwa ibona intokazi inhle. You understand? Mayibona intokazi inhle, then mayibuka ibuka i-future wife. You understand? Then uthola ukuthi ke insizwa isizohamba yakwi intokazi. You understand? Izobeka amagama amabili amathathu. You understand? Uthola ukuthi into eyenzeka layo, uthola ukuthi intokazi izoyishaya ngepani, ishabani, ishaya insizwa. You understand? Diqhuma ipani. Then angithi phela insizwa lapho ibizani ibizonoka. Ifuna ini uthando. You understand? Then insizwa masibonile ukuthi inokhe once, then yathola ipani, then mase iyahamba insizwa. You understand? Mas iya give up. You understand? Kant ayazi ukuthi no kulolo suku lolo ibisanokhe ngalo ibingakavulelwa. You understand? Kant if iqhubekile yazophinde yazonoka futhi yazocela futhi uthando. Uzogcina a realize usister ayibona ukuthi no shuthi ngampela lensizwa iyangithanda ngampela. You understand? Sometimes empilweni kukhona into eyenzakalayo mina ngathi ngizongena emangosuthu. You understand? Kukhona into eyenzakalayo uthule ukuthi ngaqhamuka ngizonokha ngizofuna isikhala ngayizela mina mathupa because ngabona ukuthi no I was applied by iletuzane by online but ngangakhona uthola ubani ufem offer but ngayizela mathupa ngathi mangizela mathupa there is something that was happened u day 1 there is something owenzakalayo ukuthi angitholanga ithuba. You understand? Ithuba angitholanga ngo day 1 and day 2 angitholanga ithuba. Then I was knocked by 3 times. When I was knocked 3 times ithuba ngangathola, but ngo day 4, you understand, then ngase nguthola ufem offer, but u day 3 I was knocking but ngangathola ithuba. Empilweni, you understand, there are people aba applyile bathi babe apply uthola ukuthi umuntu uyayithanda icompany ya Trustnet. You understand? Mayithanda icompany ya Trustnet u apply once, then was apply once wangalithola ithuba. You understand? Wangawuthola ini umsebenzi. Uthanda mayiqeda lokho then kwathiwa mayingathola ithuba, kwathiwa next year usephindile futhi aphumile ama application ezothi mina I do not want to apply kwa Trustnet because angitholanga ithuba from my first time. You understand? Ngizothi mina do not knock once because when you knock once kukhona into eyenzakalayo ukuthi kwesinye isikhathi abakuzwa because ngaphakathi kunomsindo, but you need to knock several times up until the door open. Ngizothi namhlanje ekuseni ungenzi into kanye then mase uyahluleka kodwa knock up until the door open.
This is an MUT Radio podcast.